good one.
Dapo on the track.
Yo hate hapo pote ulipo, hands in the air. So kwamba sikupendi la, staki mazoea. Tunakumbushana kwa kimefika ulichongojea. So kitako pambane na hali yako. The waiting's over, nangu wa mtali, missi slogan. Mashuti flana mbali kama Aruna Mosh Boba. Na kwa Air Jordan, mwendo wa kutoa nkipokea. Usintishe kutuashuzi kwa sira, ndugu taji. Thanks for coming, uneza kwenda, leave me alone. Tajiri ubaki tajiri, akijifanya maskini. Na uwe ndo kweli wa moyone, ambao utabaki ya kuwa siri. Mpaka tumjua alompaga na uli mkopo kasafiri. Ni akili kumkichwa, nana nantisha na Mungu yupo. Na ulienu naishia hapa, kwa tusifike huko. Hey, yo makubwa madogo yana nafuwa na sound ikawa na flu. Yano alindizwa ridazwa ridu. Mnipe pasi mini nyoshe miguu.
I believe in authority is the greatest enemy of fool.
Yani ufa ukupona kuchana ukushona. Macho menge na tazama ila machache yanaona. Kwa ukinsoma na kusoma kama noma. Na iwe noma na uzunisha na yatakiwa kupoza kikwambia na muma. Yuko nasi ila tatizo ndo hawa chatu. Mama alisema kuo yaone wabaya watu. Mwenyeji njoo geni apone zisaa chafu na vimundo sasa. Apo sivyone vimekaa rafu. Mbele mtiti nyuma ntiti yani. Kila truck na murder them. Ukwere uburudishi acha nwape discipline. Got them. Kila young msodo. Pita Google set my name. Kipata picha nkupe na flame. Your brother from another mother. Toka mwanza nita shooter yani sniper like father. Na kuna kukana mimi kwenye cypher. Mtu muhimu kwenye taifa. Na donanza wape kaifa. Nipo na ntakwepo kama brother Mr. Blue Bison. Life is too short na mumbaji wako say. Na valentine kwetu siku tu mapenzi kila day. Sensei hey Rasta. Wezi nipata kidilei vitendo tuna sasa siongei.
Okay.
Yo what's up my people. Hands in the air. Popote ulipo it's your boy Msodoke anaongea. Tunakumbushana kwa kimefika ulichongojea. So ukitako pambane na hali yako.
The waiting's over, nangu wa mtawali, missi slogan. Mashuti flana mbali kama Kelvin Yonda. Na kwa Air Jordan, mwendo wa kutoa nkipokea.
Yeah.
Tumarudisha darasani mapate mapinduzi ya kemi. Mungu anajua kila mtu atakuwa nani. Na pweza uwezi kuntabili. Na lengo so kumake it well. Jami kupata knowledge. You can't know my brain. Hasta ukisoma psychology. Introduce new formula street wananita. Hey one.